roho, maana haya ya mwili yananidanganya. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho,
nipe macho nione, macho he, nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione, macho he, nipe macho nione, sawa sawa,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione.
Macho ya roho,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione, sawa sawa.
Saidie macho ya ndani, nione kama uonavyo wewe. Saidie macho ya ndani, nione mitego ya mwovu. Nimekukimbilia wewe Bwana, ili nikae salama. Nipe macho nione, sawa sawa. Mara nyingi watu hutazama nje, lakini wewe waona ndani. Kwa nje mtu onekana mwema, kumbe ndani ni hatari. Mwaka huu Bwana nataka nione, ili nikae salama. Nipe macho nione,
nipe macho nione,
macho,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Baba nipe macho,
nipe macho
kama Bartimayo,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Yesu nipe macho,
nipe macho
kama Gehazi,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione.
Macho
nione,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho macho,
sawa sawa.
Nipe macho nione, kama alivyoona Stefano, katika mazingira magumu, akamwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nipe macho, nimuone muhitaji. Nipe macho nione unavyoona Yesu. Macho yangu yanaona nimevaa, kumbe waniona mtupu. Mara najiona ni tajiri, kumbe waniona masikini. Mara nyingine macho yananipa haki, kumbe waniona mkosaji. Nipe macho nione, sawa sawa. Macho yangu yanaona nina nguvu, kumbe waniona mnyonge. Tena najiona na busara, kumbe waniona mjinga. Macho yangu yanaona ya usoni, wewe wana mwisho kabla ya mwanzo. Nipe macho nione,
nione, nione.
Baba nipe macho,
nipe macho nione,
nipe macho,
macho he,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Yesu nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
macho he,
nipe macho,
macho nione, sawa sawa. Nipe macho nione, macho he, nipe macho nione,
macho,
sawa sawa.
Yesu nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
macho he,
macho,
nipe macho nione,
macho.